Skeza mage mage, skeza mage mage, skeza. Nakauna rada basi sayo menino, nakauna kopi basi sayo menino, nakau kujua basi sayo menino, umeni 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 umenino. Nakauna rada basi sayo menino, nakauna kopi basi sayo menino, nakau kujua basi sayo menino, umeni 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 umenino.
Where you at nigga, niko na form now you know. Then imagine in mandom, sign kona do this, ladies wanna go to before. Walikuwa wanna say mana wabu never before. Ni ma calls, imeja call, logs in box, na request zote ni watoto. Ni mekupin, ukikuja kuja na watoto. Ni mekupin, ukikuja skujo kiwa solo.
Niko kwa keja niki hang na mabadis and bandits. Buda tubagu yati ya nani, ndio nani. Na kama dubene za feel, niko lucky. Mob tezi naso, uliza hali chaki. I just stay to the facts, kwa hii rap nita
bonga.
Na bado namli analia niki
donga.
Kwa kando yangu anajua mindyo donga. Lisema niki hit ndio ndazidi kuwa akiwanja kila saa ni minyo.
Na you know,
hakuna rade manze formisha nibo.
Na you know,
I really love you atakani na ignore.
Na you, na you, na you, na you, na you know.
Nakauna rada basi sayo menino, nakauna kopi basi sayo menino, nakau kujua basi sayo menino. Umeni, 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 umenino. Nakauna rada basi sayo menino, nakauna kopi basi sayo menino, nakau kujua basi sayo menino. Umeni, 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 umeni no. Na utafika mazako zimeshika. Jukusema kweli huku ndana unachatisha. Bogi ni mbaya watu fight na wakilisha. Tina misbehave ya nilona choma picha cheki. Call police mbori kubwa manziaki yako missing. Totally na cheza chini jua likuwa na mimi. Keja na liaki nitanga na nitanga meeting. Careful inatoka mbio kulikuota mwizi. Hakuna kucheza chini because you all know. Mokoro na chatisha na choma photo. Na mini kukwa stu na deal na hiyo flow. Niko na motive so now you all know.
Niko na balls nigga, ganji na zichase, buda ni totom nigga. Kwenye rap manze sisi ndo ma top figures. Cheke nyuma konve, this is how we roll nigga. Sisi ndo madon nigga. Nimekuja na mabadis walami. Zimeshika sana na pigia wazazi. Niko locked manze nisha kuwa mnati. Weni mwere unashinda na mabati.
Nakauna rada basi sayo menino,
nakauna
kopi basi sayo menino, nakau kujua basi sayo menino. Umeni, 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 umenino. Nakauna rada basi sayo menino, nakauna kopi basi sayo menino, nakau kujua basi sayo menino. Umeni, 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 umenino.
Thank you.